zotwala
ayakathi kusasa
ushayi namba
jalo jalo
akanavalo
Awuyekeleni, yo yekeleni.